Hawanaga muda na mtu, wamechili maeneo yao, tena wamejawa na utu, usiguse kwenye sehemu zao. Hapo wajuangi umarufu, wanaweka machaguo yao.
Ukiwaona tawataka, wajume, kahawa chai na kashati, wajume, kwenye karatasi wamekukata, wajume, wanavuma kata hadi kata, wajume,
hawapo insta wala wasabu, wanabofya visimu vya tochi, usijitusu kache zarafu, wakukanya kiengo tingoti, ila kwenye yao wapo shapu, jipitishe wakupe kidochi, washaweka vyao kwenye tapu, wanadai wanafunga koki,
wajume. Wajumbe, 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 wajumbe,
wajumbe. Bora tumasi ucheke nao, kila siku tupo nao kitani, wafanyi wana wawe wanao, wachapa kaza wana matani. Mulize loko leta kwambia,
aaaa ya wajumbe,
hapa kazangu wengi wanalia,
aaaa ya wajumbe.
Wanabofya visimu vya tochi, usijitusu kache zarafu, wakukanya kiengo tingoti, ila kwenye yao wapo shapu, jipitishe wakupe kidochi, washaweka vyao kwenye kapu, wanadai wanafunga koki.
Wajumbe, 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 wajumbe.
Wakata umeme wanakata, wapo kama majini makata, wanavuma kata hadi kata.
Ajo wajumbe.
We made it.